Sauti and the Beats.
Masauti, Kenyan boy. 001. Brababambido. Alright. Moments again. Speedy yako gari moshi unavyoendesha. Oh mama, oh mama zima kiyoyozi unanchokesha. Ukinituma kikombe, minaleta sahani. Ukinituma kijiko, minaenda chumbani. Au labda, kuna kitu sijawahi fanya. Niambie,
niambie,
nijue,
nijue.
Au labda, kuna kitu nataka fanya.
Mimi unavyonipenda hadira mama, kwa hili penzi unalonipa kwengine sezipata. Wakisema we ni pretender, wambie sawa, mana hawajui hao maadui. Usijali nitakulinda kama almasi, mana unayo thamani. Na unapokuwa nami usiwe na wasi, we niamini. We usijali nitakulinda kama almasi, mana unayo thamani. Na unapokuwa nami baby usiwe na wasi, we niamini. Siwezi sema ni bahati tu mimi kukupata wewe maibu, imeandikwa na Mungu aliye juu. Maibu, that's why I love you. Kisinzia lala kifuani mwangu, milele wewe wangu. Tudekezane mimi na wewe maibu, wapenzi la kistara.
Unapenda lololo, unataka pipi pipi, unapenda gugu gaga. Niambie baby, unapenda lololo, unataka pipi pipi, unapenda gugu gaga. Niambie, that's why I call you chimami, chimami, chimami. That's why I call you chimami, chimami, chimami. That's why I call you chimami, chimami, chimami. That's why I call you chimami, chimami.